It's the kids, it's on the scene.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Wata kususia mkweche, takuzugia na pete, si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo lusema komba spigi show, I wish you know, waspusha wish you though. Na bari zao za kuwa, stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta big, mgeo ni tibu wa ni stressness. Takuwa mjinga ni kimesmes, ulikuwa na mitoka sina kitu. Enzi na pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ila moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke kantete mesha. Mura yako niajie, iko mikono salama neta. Utakacho nambie. Oh baby, take my deca.
Iko kiona mimi,
take my deca.
Iko kiona mimi tu.
Don't let them fool you. Kiso manipena mimi huyu. Mabenda dati naisia ulikuwa na hatu kakitambo. Na mengi ukanusia tunaisa aje kamipango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bongela wife kwa ndani. Wife sotani, wife wa kuvibe kanzani. So yule wife wa stamina aliesepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, asisi kivyetu. Yani kama chuga baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ila moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama neka. Utakacho nambie. Oh baby, take my deca.
Iko kiona mimi,
take my deca.
Iko kiona mimi tu.
Oh,
Deko kiona mimi tu.